Mo gbọ́ bell, bell, bell. Obani Jesus, Obani Jesus, Obani, 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 Jesus,
Obani, Jesus, Obani, Jesus,
Obani,
Obani Jesus,
Obani Daddy,